erect.
Shop, chikuma.
Oh mama way, oh mama way, oh mama way.
Me had to ding a sim you. The man of stories I ding as in his school. Now some new I got, I'm cool. The man of hot and goes and Danny, I'm no nude.
Wanna roll on my ding as a baba. Ushiba kwa mama, ding as a baba. Hey. Wanna roll on my ding as a baba. Ushiba kwa mama, ding as a baba.
Hey. Alright, hey.
Oh,
alright,
oh na na na.
Alright,
oh na na na.
Alright,
hey.
Wanna say my bitch is ika. Mezana na the lick. I'm gonna ride with my mama sita. Gambina got the lick. Mezana na the sick. My friend man done other niggas. Wani, wani tunavunja shit is like nani, nani and I tupangi is like
yeah. Tagi ubavu. Tagi ubavu.
Yeah.
Tagi ubavu. Tagi ubavu.
Wanna roll na matinga za baba. Ushiba kwa mama, ndinga za baba.
Taki ubabu.
Wana roll na mandinga za baba. Ushiba kwa mama, ndinga za baba.
Taki ubabu.
Alright,
oh na na na.
Alright,
oh na na na.
Alright,
oh na na na.
Alright,
oh na 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 na.
Mi waka kwenye gia. Nikisha waka masela na kanyagia. Tena mi waka na rupia. Nikisha waka madem na kanyapia. Tena mi waka. Mi waka. Mi waka.
Touch, touch, touch.
By the way, I'm the stoos yam ki waka. By the way, I'm the stoos yam ki wata. By the way, I'm the stoos yam ki nata. By the way, I'm the stoos yam ki rap.
By the way, mwambie dadako anachoweka.
By the way,
anavodil na nangu anajichowesha.
By the way,
mwambie wenzako mnachowesha.
By the way,
navopita njia zangu mnajichowesha.
Mi wala, sina chuki nani laba. Nye wana,
tagi ubabu.
Mi wala, sina chuki binafsi laba. Nye wana,
tagi ubabu.
Wana roll na mandinga za baba. Ushiba kwa mama, ndinga za baba.
Tagi ubabu.
Wana roll na mandinga za baba. Ushiba kwa mama, ndinga za baba.
Tagi ubabu.
Alright,
oh na na na.
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 Mi wana, sina chuki nani laba.
Mi wana,